mtoto wakilia dede dede
mindo baba yake ni mbebe
mabuba mabuba oyo oyo
this is when I blew a classic it's sort of a love baby and this is how I type of song your D classic
mrembo nataka ni kusimuri hadithi ujue wapi nimetoka na wapi ninakwenda yake tofauti kati ya we na wale we ni mkarimu sana
chawaza bonge la toto
auna maringo auna kaisi dingo vise za kumeki bingo umeridika na mimi sana mushigombi baby
wasalimie kwa furaha mana nyumba ni utarudi
Nataka uwe waifu matirioni
Tunafana nage
yeah. kama mapacha chula vidali
Tunafana nage
Dali Sabia na mwene no matendo
Tunafana nage
Yo mama sita like Look at me I'm look like Shubi
Tunafana nage
Nataka uwe waifu matirioni Ata vita buvati ni vimandikai Mwanaume kuchakarika Wela ngujukumu ni mejivi Kimwali Mwenye shida Yendo wangu swaiba Swila vidae Oh Oh baby Nika fanyo tingo Niwe konda nika mate bingo
Halimrai niku tutungo Chapata pomela toto
Toto Auna maringo Auna kaisi dingo Misha za kumeki bingo Umeridika na mimi Salamu shikombi baby
Wasalimie kwa furaha
Mana nyumbani utarudi Nataka uwa waifu matirioni
Tunafana naye
kama mapacha chula vidali
Tunafana naye
Dali Sabia na mwene ndo matendo
Solo monidad.